Isto boy mwamba soso. Flat beans, why? Balume wa balume.
Exclusive from ZambiTunes.com.
Un fois.
You know we do it, man. Mwamba soso and flat beans. Vete batunga. Yeah.
We play the best. Yeah.
Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. You guess why? Hami mwamba zozo, hano mucho njamba live o munja mango TV. Ngochi ntelelwe, kuyo kumuvi. So tumalapa kuri ine ni matuvi. Chola lango kovula muyembe tumujuni. Ukambela music yatu woi ni kufina. Malapa bize niva jesa pole jipa spuni. Amina Fred B kutui na watuna. Jise cheva muna tilibize kungo tunga. Iyo kuni wina woi tinge eso pinga. Maflows kuri ine woi ni sakamoloshi. Bwela kuno upunzile kuno ni kukoreji. Malapa spena kuri ine woi ni maporeji. If you don't believe, you go ask you for Nyoko. Nowadays, nigga chilling, pulling in a label. They tryna bring beef, boy, na jakale lepo. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga.
Balume amindimuja kunchinga. Nichi wa munene amimulo mchitunga. Ami kunyimbo ni kutwesha kumitunga. Kowa washinge wafani ni kunjonga. Wakukana yani amini fundule ngunga. Napangani mbai mumeo na mananga. Mwanapanga vyo wa mananga muunga. Bifu na nami obe mwana kawa. Upontere ami wa yoyele hampawa. Nika kukama ukatire ni mawa. Nichi wa kushuma mingo vazawa. Vazawa vazawa. Mwifupa vyo mbai mushijisawa. Nika kukama ukashinde sawa sawa. Ilekelele ni maheta ni wapotele. Nifuna mafanzi vanga neova ni tote. Magelo vao pamendo nifuna ni
wankele. La kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Vesi ima wamate inachilaka. Wakai bize komi mwamba zozo iwelaka. Ukabwela kuno woy elo ungajabwe. Wama nigga twerking dance like elaga. Mavesi ninapanga kale inechepo badwa. Wakai vanizi yawe kuchoka temu mala. Zineche olimba woy ninga gone pamumana. Vesi enipa ya izi vateni jef. Nikange na cham studio koma vaitane left. This friend of mine now smoke weed. Heavy day my nigga me I should pray for kids. Wama nigga keep it real low. Smoking out the hot the whiz like they know. Bagaye mwamba zozo bweleko na kwatu. I should drop it bombs, niggas they know. My pace will drama is that with the boss. I'm killing this nigga, ha.
Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Amichela la kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga. Kunimbo numitunga.
We all up, nigga. Damn. It's your boy, Mwamba Zozo, huh? You know, you feel me? I feel you, nigga. Ah, we got it. It's your boy, Mwamba Zozo. Flat B. We do it. Come chinkoya. Yeah.
It's your Mwamba Zozo, right? Ya balume. Flat B, so.
You already know, man.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Dev's Production. Nick's Music Master.
Endless.